You're listening to Record L. Jones.
Oh,
Suso.
Shella.
Record L. Jones.
Notoli, ingondi piti zela ukona, kichimi kazi yo. Notoli, isfuba skito mai babo, umangsi tuze wako. Age kumunye, umasinda munye, age kumunye, ofana na ye, age kumunye. Sinda munye, age kumunye, ofana na ye.
da di da 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 Angithi ngisakhula mina nami ngizokuza okwamanje ngisaphanda nginaso isikhathi sokudlala angithi siyazwana siyazwana ngintwana encane mina angazi lutho angithi ngisakhula mina nami ngizokuza okwamanje ngisaphanda nginaso isikhathi sokudlala angithi siyazwana siyazwana Azokola, angithi banomona, nami ngizobopa, izinto zizoshintsha. Azokola, angithi banomona, nami ngizobopa, izinto zizoshintsha. Mntwana bayeke, 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 sibusiseke thina singene. Mntwana bayeke, bayeke, bayeke. Si segue ti na singe, mana vaege vaege vaege, mana vaege vaege vaege, mana vaege vaege vaege, mana vaege vaege, mana vaege vaege vaege, si segue ti na singe.
You're listening to Record L. Jones. You're listening to Record L. Jones.
Izinto zizoshintsha. Ngibane bane mina, angazi lutho. Angithi ngisakhula mina, nami ngizokuza. Okwamanje ngisaphanda, nginaso isikhathi sokudlala. Angithi siyazwana, siyazwana. Ngintwana encane mina, angazi lutho. Angithi ngisakhula mina, nami ngizokuza. Okwamanje ngisaphanda, nginaso isikhathi sokudlala. Angithi siyazwana, siyazwana. Azokola, angithi banomona. Nami ngizobopa, izinto zizoshintsha. Azokola, angithi banomona. Nami ngizobopa, izinto zizoshintsha. Bana bayeke, bayeke, bayeke. Sibusiseke thina singene. Bana bayeke, bayeke, bayeke. Sibusiseke thina singene. Bana bayeke, bayeke, bayeke. Bana bayeke, bayeke, bayeke. Bana bayeke, bayeke, bayeke. Bana
Listening to Record L. Jones. You're listening to Record L. Jones.
Yeah.
listening to Record L Jones. When he got record, he moves like a frog. He never jumps back. Record L. Jones.
Aubulame, 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 Aubulame,
Tricky, when he got records, he moves like a frog. He never jumps back. Hatene kamu studio, come on. Winna, ugaja chelte wrong. Waja chelte fancy wa heta mukheku lugwa. Viale, uska itia mutu karena. Leleka leka yang liyang. When Jesus said yes, but hate and they will never say no.